Jehova ushimwe wowe soko y'ibyiza byose umuti urariri iby'ineza yawe El Shaddai uhimbazwe Jehova
Jehova
Soko yigiza byose Umuti murariri Idineza yawe El Shaddai uhimbazwe Wansi zama vuta mutwe Igikombe cyanjye kirasesekara Begine Tira se secará 다녀면